What Music, EBZ.com. What?
Sinner. Namadengo. Oh, oh, oh. Molongo, yeah. Apatina langala mveka kutari. Kumwe masombenya anga sada. Ndajandinso kumwerera ndi mafumo ndipo anda mwali okongola andifuna koma kumwamba buku la mboyo zina langalo kodi ya dalemba mo koma kumwamba ko atate sona akanene sanditiwa atate In the Mundi, Lengere, Maso, Asopano, Kutinditi, oh no, Zumumukufun and the one day, Zofunika kuma sotera pansi pompano Maina atu alipo panto kalande magali moto Nyumba ni mapunziro Mabanja ndi ana kuma kumwamba Mbukula moyo Maina atu Kodi alimo Chonde ndirembeni ine Amdandanda Ukalo wa mkumula kumwamba
music.